dunia, kila mtu mapungufu yake. Mimi mwenzio, nzio, 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 nzio. Kila siku kilio, lio, 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 lio. Bebe, pardonne-moi, chérie, yokanga, limbisanga, limbisanga, limbisanga. Nako miko lela lela, lela lela, nazo lela. Baby le aya na babo, na babo, na babo. Kumbuka nina ugonjwa wa moyo, moyo, moyo. Baby le aya na babo, na babo, na babo. Wewe ni wangu wa moyo, moyo, moyo. Leo fanya urudi basi, jisure kumatejere. Moyo unaenda kasi, inatosha basi unisame. Wanitaka fire, minawe tuwe fire, fire. Nionekane melaya, minawe tuwe fire, fire. Wanitaka fire, minawe tuwe fire, fire. Nionekane melaya, minawe tuwe fire, fire.
Mapenzi sio vita zaidi ya mini, kugombana gombana sasa yote ya nini. Kama umpendi bola umwache kwa amani, sio kutesana kupigana po nyumbani. Amerudi amechaka, umpi hela kusuka. Ngozi imekomaa, umpi hela mafuta. Hata perfume hola, dada jasho nanuka. Bora amerudi nyumbani, atane nepa tapasuka. Una mapenzi ya kweli toka moyoni, mashafungwa na vimada lakini bado ukomi. Sasa na bwaga manyanga, mapenzi yamemshinda. Dele ukirudi nyumbani upo tungi tinga tinga. Kama unataka rudi,
jo home tukusikie.
Kwa mdomo wako kabisa utuhakikishie kwamba kuanzia leo utaishi naye kwa damu. Hiyo kikosea tena tukupe hata
adha.
Sherina zolela na lelio. Sherina zolela mabade. Fanya leo rudi basi, jisore komatejere. Moyo unaenda kasi, inatosha basi unisame.
Walitaka fire, minawe tuwe fire, fire. Nionekane melaya, minawe tuwe fire, fire. Walitaka fire, minawe tuwe fire, fire. Nionekane melaya, minawe tuwe fire.
Name of love, baby. Sapolo Guano, Nasholo brains on this one.
Boss, Ezekiel Kakoji, Maduga Barose.
Yes.